change in the vibe. Yeah, bingi bie kwese, bingi bie limbise ngasibyo. Bangi balimbye banawe, abalala gabatute. Bingi binemye, kusaba nkulembere. Gwamanyama genda namada, kusaba nkulembere. Emilimo gitawanya, namakubo gabuzabuza. Gwamanyama genda namada, kusaba nkulembere. Owamanyi wakulembera ogenda, ogenda oli mugumu, onyumirwa. Nebyononya esuubi oba olina, oba olilina, okola oli mugumu. Owamanyi wakulembera ogenda, ogenda oli mugumu, onyumirwa. Nebyononya esuubi oba olilina, oba olilina, okola oli mugumu. Mukama bulungi, Mukama kulembera nkole bulungi, Mukama kulembera nkole bulungi, Katonda Mukama kulembera nkole bulungi, nkole bulungi, nkole bulungi.
Kole bulungi, kole bulungi,
mama wange.